Hoi nā no irunga i te waia i tēnei wā tonu i tētahi tai rangatahi e karangatia ana ko tōna nei ingoa ko Janine Kōtero Eru arā ko tō taua nei kaupapa hāpai e hāngaiti ana ki ngā tumanako me ngā moimoia no reira, kei reira koe?
Oi, kia ora.
No reira, tuatahi tēnā whakapātu ki te menenga, te mania, rātou mai whakarongo mai ana, ko ai koe no hia koe e hia o tau, e rātou o ngā kōrero.
Kia ora, ko Janine Pukuingoa, he urio no ngā tūhoi ngā siawa, e kurai nā hau ki te kura kaupapa Māori o mana tamariki ki te papa i oia.
Oh, we. No reira, ka ruku tōtika tāua i roto i tō tāua nei kaupapa kōrero, ngā tumanako me ngā moimoia. E tika rā me timata pea i runga i tēnei o ngā haka tauki, pēnā me he mea kore he moimoia he iwi ngaro tātou. No reira, tuatahi te tuahine, he mea nui te aro i o moimoia, i o wawata, hei haka tūtuki, i o hiahia. Kōrero mai i o haka aro.
Ai kia nei me whai o moemoea kia susiki pai, i nā karekau o moemoea ka pihia o whai i tō hehia i nā kamatuku i kukura.
A runga anō i uera o ngā kōrero nau i takotohia ki runga i te tāmata i runga i ngā kaipapāhotanga o te rā nei, ka huri ake ki te pātai tuarua. He taimaha tēnei au hurihuri mō te hunga tai tamariki. No reira, he aha ohakaro hei haka hikohiko i te tangata kia whai tumanako, kia whai wawata. Pena ake ki wēne o ngā tauira, ka huri ki te inu waipiro, te momi i ngā tauru. No reira, me pēhia kia huri ake i o rātou nei whakaro, kia kawamahi wēra o ngā tūwhai āhuatanga.
Kaha aro ki te kura, kia whai i oru hehea i oru wawata, kia e hara i tu me he ketikia he me kau e mahi era me koe roa rātau e hehea. Engari, he pāke kia kaua.
I runga anō i wero ngā kōrero, te nuinga o te ao rangatahi anō ki, e mahi ana i wera o ngā tūwhai āhuatanga, te inu waipiro, te mahi taru taru. No reira, me kei a rātou he wawata, he tumanako ki o whakaaro?
Ai, ki nā ka whai āwhina kia tautupi a rātou, kia huri a rātou ara, ka tāia e rātou te whai huarahi kia mahi, kia tutuki ai o rātou wawata.
He whakautu rangatira tera. No reira, ko te pātai tuatoru a tua whāme ki, he aha o tino whainga mō ngā rā e haere mai ana?
Ko aku tino whainga kia whakatutiki i taku tohu by Cultural Social Services ki te wānanga Aotearoa. Kia whainga tapuwai o tōku kuia kia āwhinei ahunga rangatahi e raru ana. Kia tutiki pai ai aku mahi, ka huri ai ki ngā huka tāhi, kia whai āwhina kia mōhio hea hā rātai raru.
Ho, ka wani kē. Ka wani kē te tuahine. Pai o wawatā mō ngā rā e hare mai ana. Tēnā ko te pātai mutunga pia i a tāua e kōrero ana. Hena kōrero tia mai ētahi tauira hei whakairo i tētahi pikitia mō ngā huarahi e tutuki ai ngā wawata me ngā tumanako, i o wawata me ngā tumanako. Ka mahi koe hei whai oranga, te whare wānanga, te rapu i te mātauranga rānei.
He mahi i te whare wānanga ki te rapu mātauranga anō hoki i te me. Ahakoa ka haere atu te tangata ki te whare wānanga ki te whai tohu. He nui tonu ngā kōrero e ngaro ana i ngā rauri me whakaako i te whare wānanga. Nā reira, he pai kia haputa atu ki te pai ao kia kōrero atu ki etahi e ahua mōhio ana ki i rā ahuatanga. Kia mōhio kuai ao e te tangata, he aha ngā raru, nā reira, kia āwhina i te kaupapa.
Oh, hina. Ko te ko te tino tumanako kia whai koe i o moimoia, ko tērā te tino aria mā ku ngā kōrero e hiana i te kōrero atu kia koe, kia tino tuohu koe pera ki tētahi maunga teitei e te tuahine. Hoi nāno koeira ngā wāwāhi kōrero i a taua mo tēnei wāhi kōrero tāpiri tau, kia rātau e whakarongo mai ana?
Kia pai tō rā.
Kā pai, nō reira, tēnā koe mō wera o ngā kōrero e hoa, ka huri ake ki a rātou e whakarongo mai ana, tēnā koutou e whakarongo mai ana, nō reira, ka tūtaki pea ki te matatini e ta tūmai ki Pōneki, ne?
Ai rā.
Kā pai, ka kite.
Ka kite.